magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay waliba markii reer Lanfiiri iyo Muqate tooyadii aan ku ka badaay tii dhibaatooyin amni darro iyo dagaalo isbiirsateena taasina caqabad ka haytay horumar kasta oo bulshada sameeyay lahaytay hormarada dhiniga amniga iyo waliba horseeytay in dadkaasi nabadeeyo walka baradan ka ganacsadaan ka cibaadaysadaan amin maalinba hormaradaas niniga amniga ee sameeyay magaalada Baydhabo iyo Kukoti wada shaqeyn faylan oo dhaxmartay ciidanka booliska iyo shacabka taasina iyo fudaytiin tii lagu horseeday walkasto dhibaato amniga sheena kortay aan hukoomada madaxda Koonfur Galbeed Soomaaliya saraakiisha lama amniga maamulka degmada iyo kan gobolka Bay iyo kormeer roogtay ka maray xaafado magaalada goobo ganacsiga iyo meelo inta badan bulshada iyo isku kooyasa si aan qiimeyna wada shaqeynta booliska iyo bulshada wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdiftah Cali iyo kuwarmaya horumarada dhiniga amniga ee lagu dareemay magaalada Baydhabo dhowrkiisana la dhaafay
way baa ciidanka faraxsanaa dowlad ahaan hukoomada golaha wasiirada noo matelana may baa ka amaanane lama amniga iyo maamulka gobolka degmada yaani horumarkii ku soo biyan nabadgelyada degmada iyo guud ahaan gobolka ciidanka amaanan kaliya gobolka oo isjar oo yaani idiot ka shaqay sidii oo lanka soo biyi lahaay ka isdhexgalka iyo amniga iyo marka ciidanka amaanan dadka oo banaanka jaran may baan sheeganayoon aragayaan nabadgelyada oo ka jarta deegaanada Koonfur Galbeed khaasatan degmada Baydhabo may baan sheeganayniyo qaybka nagadan sidii oo lan maal galada lahaay aragayaan laamiyada la dhisay goobaha ganacsiga cusub oo ka biirahayaan goobihii oo laamiyada la dhisay yaani silanka faa'iideysta ajibida oo hadda la dhisaahay marka ma sheegane in iyo haki dhiridan qoyan wadan Soomaal galadan nabadgelyadeena yaani qayb ka qaadan
taliyaha ciidanka booliska gobolka Bay gaashaan dhexe aamiin ma daruur iyo usna sheegintii amniga magaalada Kajar iyo Kukoti wada shaqeynta bulshada iyo booliska wasoo nadiiri gelintii la maalgalada magaalada maadaama xil kasta halka ganacsada kora
ciidamada booliska way baa muhiim intii oo amniga ka shaqeeyaan ayaa baa weel baan teeganyin marka nabadgelyada walaal hadoon ka dareerna laamiga hadoon ka dareerahayno diinyada iyo dukaamada dadka safan aad argahayta nabadgelyada ganacsada hayaan nabadgelyada dukaamada ka hilayaan nabadgelyada meelaha guryaha ka jeefraayaan ciidamada in dhaartayna oo mar weel biyaa ayaan teegantii oo amniga soo waan bulshada iyo balaha waa meeb waa meel nabadgelyo horumar markii helaw walaha tumay raayis dareeraa nabadgelyo la kaalay may balaa nabadin u jisada qof walba ma seen lahayd sida haddii tii reer gobolka Bay markii degmooyinka iyo anay gobolka hadda uu soo noqday sheegay dadka bulshada ku nool antii qof walba meel isku nool amniga ciidamada amniga kala shaqay ciidamada iyo raayis intii raayis garab hal garab naga taara is meel ahan meel iska jeestan yaa dadka bulshada ku nool degmada iyo ama gaar ahaan gobolka Bay sheegayeen
magaalada Baydhabo iyo waqtiga umuqota to wax ku kabadaaytay wali dhibaatay marti iyadoona dhiniyada amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo kaabyaalka dhaqaalaha iyo horumar weyn iyo ka sameeyay magaalada